Holy Music. Mzuri yanavutia wake mwendo kila pita pondo malikia kwa vitendo sifa nzuri ndo yake tabia lake pendo hiyo imara na shikilia she's white anangara kama star she's tight make him hug and a bamba touch she's bright ana future na miku cast in a doubt moyo wangu umejawa furaha she's white anangara kama star she's tight make him hug and a bamba touch she's bright ana future na miku cast in a doubt moyo wangu umejawa furaha.
Drives me crazy. Kumwacha siwezi. Mti yake amazing.
Kabisa milupo isinione we ni mama 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 watoto wangu hata kama nikifa urithi na mali zangu kama nyama 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 chaguo langu nimekula mbichi kipenda choro yangu we ni mama 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 watoto wangu hata kama nikifa urithi na mali zangu kama nyama 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 chaguo langu nimekula mbichi kipenda choro yangu
she's my angel.